to it.
Since 2P1 I've been grinding, needy bees. Oh geez, they forget the Gen Z. Nasanduka blueprint, bonga Jay-Z. These days, ni mankala chepa easy. Olo wakambe tuwa oyo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020, nenzo gona msit. Monday to Friday, kufala same fit. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman, paya chikongo. Nenzo pisha monga izaka sira choncho. Pintu kubounsa monga chondo. Yose mapine nzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketunda mefu na komba. Kehova nefu asonda. Ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketunda mefu na komba. Kehova nefu asonda.
Grinding, need a piece. Oh geez, they forget the Gen Z. Bambini ni mawa call and tease. Apa the boss is back, rich bees. Benzo tizi mira ma phone makafola. Apa ndi set puri kama cola. Street runner ni pepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wose benze pa top na kusamu. Abate bote aba challenger. Kembo pa kampani ya peze kani manager. Chinanzu una but don't test the avesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. China ibebesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is out pesha. Ika kutuwa lilapo life is out danger.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketunda mefu na komba. Kehova nefu asonda. Ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketunda mefu na komba. Kehova nefu asonda.
ZWAP.com.